Show.
That's in Safi.com.
Ato Jiski.
No one here. Safi.
Watamu kama vile lamba lamba ya Azamu ishiwi ham ham.
Ham ham.
No one you hear.
Tam tam.
Sabiri kisisiki.
Ham ham.
No one you hear.
Tam tam.
Sabiri.
Tunainuka.
Safiri kisisiki.
Tunainama tunainuka.
No one you hear.
Tunainama tunainuka.
Safiri kisisiki.
Hapo zamani kabla sijaingia ndoani, niliuliza wakubwa eti ndoa ni kitu gani. Wakanijibu ndoa vita vitani, kama ujepiga goti na kumuomba manani eti. Kufanya
Habiba my daughter familia nyani
mia kwenye motion
number atujisiki
that's him Safi kasa.